tababarkan lagu ka hadalay sidii dhalinyarada walbaratiilinka dhiirigelin lahay barashada xirfadooyinka farsamooyinka gacanta waliba ku qayb galay mas-uuliyiin shal duwan iska jarabahad walbarashada caafimaadka ururada haweenka iyo dhalinyarada magaalada tababarkan oo taageertii hay'adda gareeda iyo waliba fuliyayay SBLO kaasoo intiisu dareere su'aalo ka saabsan ciwaanka barnaamijka la ka weydii mas-uuliyiinta ku qayb galay tababarka sidoo kale mas-uuliyiintani ku jawaabay su'aalo la weydiiyey yoona faahfaahin guud ku sii ku qaybgalyaalka tababarka waana in sheegaya caqabadaha surun sidan horumariya xirfadaha farsamooyinka gacanta
dhalinyarada tiifka farsamada gacanta oo baradaan eeda muhiim ugata dhiirigelin badan aan tan sameeyeen eeda muhiim ugata farsamada gacanta walbada dhalinyarada ku qabas walbada hadii aan waayeen ka jarta intii oo baradaan farsamada gacanta si wada dhalinyaradaana mukabaraha rasuunta iyo farsamada gacanta oo baradaan muuse muhiimad masiyaan aan ka santis jaamacada dhamaay duksar ku baxay jaamacada dhamaay dan xabiis faleed ku shaqeeyo fade laakiin muhiimad masiyaan intii farsamada gacanta baradaan farsamada gacantana walbada oo nala ka jartay ku fargareeyas walbada oo maqsad aan baahantay ku ha qabtiraas
waxyaab material badan isticmaalan koobi isticmaalan walkas la walaas dhamaay la raayis computer maxsameen narka la kii samay may buu ahaan oo shaati idim ah lagoo may buu ah farsamada gacanta baradi way marka dhalinyarada leen bara farsamada gacanta hadda deegaanada koonfur galbeed badanaa may eedu faa'iideysay dad kale raw IDPs ka oo may buu ah deegaanada dhatay ka dhaxeen oo meelo dhaw kooyno bay dhaw degan dadkaas eeda may la raayis lan target gareeyay hay'adu eedu faa'iideysay laakiin may mudan aan tuk faa'iideysan dhalinyarada oo may la raayis walaal habarati oo bachelor ka haysadaan master ka haysadaan tusaale hadda 2028 barnaamijka oo may sameeyay wasaaradda xirfad leh oo cooking dadku cunta karista la baro cunta karistaas ay tii may bak jiray coach uu may la raayis lan hay target kale ka waalay inta dhalinyaro ku faa'iideysan markii ma argaas lan IDB oo xirfad la barash muhiimad isla maylay buu ahaa anti xirfada socoto transportku si qaado in markii qalabka la sii barshad gadaayn qalabki la sii gadaayn macna marka waa maylay raayisiyaan may aqabado oo dadku ku reebo oo suuqa xir ha ka biiro markii maray asan qof xirfadu faa'iideysay oo tokol faa'iideysay ummad kasta transportkas iyo may baan dan ah maylay raay in shaq qalabkaas la sii gadaayo marka yaan may buu ahaa salon korta ma soo banay database oo baa tahay xirfad ku faa'iideysatay ad qalabka gadaato may la raaxay hay'addu kareed walqabadaas ma ku faa'iideysan karto sababtoo ah database ka jir magaca madan duplication ka kooye waa ka saare marka saasna may baa dadka suuqa shaqada lan kabiiri oo yow wal ningadana yaa kortaga in eeda
si ka sabato barkin yahay kiishay in koray ee ka qowda magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waana tabar muhiimad gaar ah leh dhalinyarada walbaraatiye koonfur galbeeda.